www.kwachadivine.com.
Sonze na samba ine masonga mati mati. Nkani ya kusowa iwenda uza wantu mbili. Baby I should've treated you nice. Kona niku kwela kubemba ukululu kewe. Pano ndili mbiga mwaka titi. Chikone nduvase iweyo. Masomo yela kunguno za choka zelu zanga bando mbembe zili mbembe mbembe zili mbembe zili mbembe mbembe mbembe. Want you back, baby I want you back. Moyo wanga waso panda yue kela ni juu now. Ndingazi ya sashasha inepo kusia huyende. Dazi wa malivanga shasha ndiwe ndi kufuna uwe. Pano ndili mbiga mwaka titi. Chikone ndi uvase yueyo. Masomwa yela kungunu za choka. Zelu zanga bando mbe 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 zili mbe 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 zili mbe 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 mbe.
Napaka chibwana cha chombolende. I played you girl like Nintendo. I can't even defend myself like Mpembe. Godi ningatani kuteziende. Pano ndina kwima nzelu, I can't even play you. Gazo nyua na kabwela mandipata nzelu. My sweet talk au angoveka ngatimelu. Agandipata high ndumaliza likwelu. Yeah, mfuna nziwa boa. So pusa hai ni singu lola. Nufuna iwe ngazi wanga na kusoa. Just you and me jumbo janoa. Yeah, give me a chance, wanna give you all the love. I wanna give you all the love you deserve. I wanna put you first. Inini machelwa, girl you the best.
Download on www.kwachadivine.com.